waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
wararka maanta waxaa ka mid a qof dhallinyaraa oo dembiyo la xiriira argagixiso loogu xiray gobolka New South Wales. New Zealandna waxa ay xustay sanad ka soo wareegay markii ay qaraxday barta fulkaanaha ee jasiiradda Vokhare loo yaqaano White Island. Nin 18 jir ah ayaa gobolka New South Wales waxaa loo xiray dembiyo la xiriira argagixiso. Ninkan dhalinyarada oo deganaa magaalada Albury ayaa la xiray maanta oo bisha December ay tahay 9, kadib baaritaan ay si wada jira u wada wadeen hay-adaha la dagaalanka argagixisada ee gobolka New South Wales. Booliska Federaalka Australia AFP ayaa sheegay in ninkan uu aaminsan yahay fikrado xag jir ah oo kuwa ah dhanka garabka midig, sidoo kalena uu si gaara diirada u fiirinayeen kooxaha loo yaqaano neo naadsiyiinta ama naadsiyiinta cusub iyo kooxaha cadaanka ee dadka kale iskala weyn, iyo sidoo kale lagu helay ninkan qalab ama waxyaalo looga soo horjeedo dadka yuhuudda ah. Kaaliyaha taliyaha AFP Scott Lee ayaa sheegay in go-aanka lagu xiray ninkan dhalinyarada la gaaray kadib markii habdhaqankiisa dhanka internetka uu cirka isku shareeray. Waxa uu galayay oo kala xiriirayay baraha bulshada dad kale, kuwaas oo helayay markaasi ama isdhaafsanayay waxyaalo xag jirnimada dhanka garabka midiga. Sidoo kale waxaa ku jiray waxyaalaha ninkani uu helayay ama ninkan dhalinyarada uu helayay qalab ama waxyaalaha laga barto samaynta waxyaalaha qarxa. Waxa uu sidoo kale isku dayay inuu dad kale la qaybsado falalkaasi uu ku kacayay, isagoo weliba ku boorinayay inay galaan falal argagixiso iyo weliba rabshado ka dhana xubno ka tirsan bulshada. Dadkii ka badbaaday iyo xubnaha qoysas dad ku geeriyooday iyo weliba kooxaha dadka badbaadiya iyo saraakiisha dowladda ayaa ugu yimid dalka New Zealand iyadoo la xusayay hal sano oo kasoo wareegatay qaraxii ka dhacay jasiiradda Vokhare White Island oo volkaano uu ka qaraxay halkaasi sanad ka hor. Jasiiradan oo si gaara loo leeyahay kuna taala waqooyiga New Zealand ayaa waxaa ku sugnaa 47 qof markii ay qaraxday 9 bisha December sanadka la soo dhaafay. 22 ka mid ah dadkii halkaasi ku sugnaa ayaa geeriyooday, waxaana ku jiray 17 qof oo Australia u dhashay, halka 25 kaloo qofna ay ku dhaawacmeen. Governor Generalka dalka New Zealand Dame Patsy Reddy ayaa ka mid ahayd dadka ka tacsiyeynayay dadkii masiibadaasi ku geeriyooday, iyadoo ka qayb gashay xus ka dhacay magaalada Whakatane.
The 9th of December is a dark day in our nation's history.
Sagaalkii bishii December waxay u ahayd taariikhda dalkeena maalin madow ama maalin mugdiya. Qoysaskii dadkii booqashada nooga yimid dalalka Australia, UK, United Mareykanka, Jarmalka, China iyo Malaysiana sidoo kale maalin madowayay u ahayd. Qoysaska 22 qof ee ku geeriyooday qaraxaasi ka dhacay Vokhare, jasiiradda la yiraahdo, waxaan u dirayaa, ayay tiri tacsi, qalbigayaga ka soo go'day. Maamulayaasha New Zealand ayaa bishii lasoo dhaafay waxay ganaaxyo iyo dacwado ku oogeen 10 hay-adood iyo 3 qof oo lala xiriirinayay qaraxa volkaanaha jasiiradaasi ka dhacay. Hooyo iyo 2 caruur oo ay dhashay ayaa lagu karantiilay hotel ku yaala Tasmania kadib markii laga helay xanuunka COVID-19, taasoo soo afjartay 120 maalmood oo gobolka aan laga helin wax kaysa oo coronavirus. Haweentan oo 30 jira iyo 2 caruura ayaa yimid magaalada Hobart axaddii bisha December ay ahayd 6, iyagoo diyaarad ka soo raacay magaalada New Delhi ee dalka Hindiya. Waxa ay ku soo safreen 4 qof oo qoyskaasi ka tirsan, laakiin sayga haweenaydaas ayaan isaga xanuunka laga helin. Premierka gobolkaasi Peter Goodwin ayaa sheegay in hooyada iyo caruurteeda hadda lagu hayo meel karantiil ah.
We fair to say that We've expected this day to happen. We said right through this that in terms of doing our bit to support...
Waa wax la filayay inay dhacdo. Waxaana hore u sheegnay marar badan in aanu isku dayno inaanu taageerno dadaalada Australia ay Australia ay dib ugu soo celinayso shacabkeeda dalka dibadiisa ku xaniban. Waana wax mar walba dhici karay inaanu aragno markaasi cases ama dad qaba xanuunka oo dalka dibadiisa ka soo noqday. Dhanka kalena dib u eegid madax banaan oo lagu sameeyay xanuunka COVID-19 ee ka dilaacay waqooyiga gobolkaasi Tasmania bishii April ayaa sheegay inaysan macquul ahayn in cid gooniya markaasi lagu eedeeyo ama loo saaro qalalaasaasi. Warbixin laga soo saaray arintaas ayaa ku talinaysa 37 talooyina oo ay ku jiraan in la hagaajiyo waxna laga bedelo nidaamka maamulka caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka gobolkaasi, sidoo kalena la kordhiyo ama kor loo qaado nidaamka farsamada IT-ga loo yaqaano. Gobolka Victoriana dhammaan 6 qof oo muujiyay calaamadaha lagu garto xanuunka oo dalka dibadiisa ka soo noqday karantiilna uga jira magaalada Melbourne ayaa dhammaantood laga waayay xanuunka COVID-19. Natiijadan ayaa imanaysa iyadoo Victoria ay gashay maalintii 4-aad oo aan laga helin wax kaysasa oo coronavirus ah. Laakiin iyadoo la filayo in 1,100 qof ay gobolka dalka dibadiisa ka soo galaan asbuuc kasta, maalmahaas badan ee xanuunka aan laga helin gobolka ayay u badan tahay in markaasi uu soo afjarmo. 8 duulimaad ayaa lagu waday maanta inay kasoo degaan garoonka diyaaradaha ee magaalada Melbourne, iyagoo kasoo duulaya magaalooyinka Auckland, Hong Kong, Brunei, Singapore, Doha, Taipei iyo waliba Abu Dhabi, iyadoo ay saaran yihiin dad gaaraya 120 oo qof, dadkaas oo dhammaantood la karantiili doono. Xaaska uu ka tegay nin wadi jiray Uberka oo cuntada dadka ugu geygeyn jiray oo dhintay isagoo oo ka shaqeynaya galbeedka magaalada Sydney ayaa dacwad ka geeyay shirkadaasi iyagoo ku doodaya in la siiyo magdhow gaaraya $830,000. Tan ayaa noqon doonta dacwo taariikhiya oo ku aadan shuruucda shaqaalaha ee dalkan Australia. Dede Freddy oo u dhashay dalka Indonesia ayaa ku dhintay shil gaari oo ka dhacay xaafadda Marrickville dhammaadkii bishii September, isagoo oo cunto u geynaya dad. Qareen metelaya ururka shaqaalaha gaadiidka ayaa dacwadan ka geeyay shirkadda caymiska ee iCare loo yaqaano, isaga oo metelaya haweenaydii uu ka tegay ninkaasi waa xaaskiisi oo ah 36 jir haweena Nyoman Sunarti iyo 4 jir wiila oo uu ka tegay oo la yiraahdo Maxamed. Haddii iCare ay diido dacwada iyo magdhowga laga doonayo, ururka shaqaalaha ayaa sheegay inay dacwo taariikhiya geyn doonaan guddiga magdhowga shaqaalaha. Kayska noocan oo kale ayaa noqonaya kii ugu horeeyay oo laga geeyo shirkadaha dhanka online-ka ku shaqeeya ee la yiraahdo gig economy companies, oo dadka u shaqeeya caadiyan aysan ahayn shaqaale iyaga u shaqeeya ee ay yihiin dad ay qandaraas la galeen. Wasiiradda gaashaandhigga dalkan Australia Linda Reynoldsna waxa ay sheegtay inay filayso in baarayaal loo magacaabo bilowga sanadka soo socda inay dacwooyin iyo eedo ku soo rogaan dembiyo la xiriira dembiyo dagaal oo la sheegay in laga galay dalka Afghanistan. Xafiiska baarayaasha gaarka ayaa la aasaasay kadib warbixintii Britain oo ku talisay in 19 ka tirsan askarta dalka Australia dacwooyin laga geeyo kadib dhimashadii 39 qof oo lagu dilay dalka Afghanistan. Senator Reynolds ayaa diiday inay xaqiijiso warar warbaahinta lagu qoray oo sheegayay in dawladdu ay dhibaato ka haysato siday u heli lahayd xubno ka qayb qaata baarayaashaas gaarka ah. Laakiin waxa ay sheegtay in magacaabida kooxdaasi baarayaasha gaarka hadda ay socoto.
That process is under Australian law, under AFP, so sitting under the auspices of the AFP, but given this size and the amount of allegations that now need to be investigated, and taken through.
Hawshaasi hadda way socotaa bay tiri iyadoo la fiirinayo shuruucda dalka Australia waxaana maamuli doona booliska federaalka ee dalkan marka la fiiriyo ayay tiri xajmiga iyo tirada eedaha loo baahan yahay in la baaro iyo barnaamijyada cadaaladda ay tahay in la maro saadaasha hawada barita oo khamiisa magaalada Perth waa xogaa roobab iyo waliba dabaylo 37 degree Adelaide qayb ahaan daruur iyo 22 degree Melbourne xogaa roobab iyo 18 degree magaalada Sydneyna waa roobab iyo 27 degree halka Brisbane qayb ahaan ay tahay daruur iyo 29 degree halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay ebar dhibe 73 senti oo lacagta Mareykanka ah.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho. Google Podcast, Spotify, ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.